all the music on this one.
Korogwe finest, finest.
Kill it.
Kitunzo.
Mapenzi ya dhabu, waso na mpenda kiwajabu, atakufunze dabu, utatamani chupa iwe dhahabu, utakesha kwa babu, mashuhuri wa vitabu, utopata ushauri zedu wa kuongeze tabu, haya na formula, haya tabiriki boy, mwenye PhD anagongewa na shamba boy, na kule homeboy, wazi anafanyika matusi, dada wa kazi kapindwa meza ndo maza house, na huyo huyo shoga yako mnekutana chimbo, kwa mani kucha usaluni ya mama Kimbo, ndo namchukua mu melafo na jifanya singo anamchuna na kifa kibenteni cha mabibo. Ndo mana usiku wa manane anarudi ukimuliza, lazima mgombane anabugi roi na kuma, anavunja pendo makusudi na tatendo, anafanya kinyonge anamu.
Kuchiti kuna raha yake, ndo maneno anajitetea, mkweli kwenye sura yake, kwenye moyo anakongopea, moyo unavunjika nyanga 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 nyanga, moyo utavunjika nyanga 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 nyanga.
Utashangaa unampigia simu apokei, yuko online WhatsApp la blue ticket okay, unalala unahesabu bati na tamida isogei, juisi ya miwa yani unaweka na sukari haikolei. Achana nayo kauna kitu yatakutesa, maana utashindwa kusoma mapenzi na lugha ya pesa. Kesha tafuta hela, jikaze bro, wadado anataka kucha na losheni za kugrow. Ila kuna muda pia wenye pesa wanaumia, wengi sana wamozi wa mbuzi kwenye gunia, shauna mengi ya ajabu ndani ya dunia. Chepuko kapewa ndogo afumume akabanio, hakuna mjinga wala mjanja kaka, hakuna bingwa kamulize Dr. Mwaka. Achana na data kwa naye, fanya maisha mano kimchunguza bata, utacha utapika mchicha.
Kuchiti kuna raha yake, ndo maneno anajitetea, mkweli kwenye sura yake, kwenye moyo anakongopea, moyo unavunjika nyanga 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 nyanga, moyo utavunjika nyanga 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 nyanga.
Unapopendwa mara nyingi, wenenda mara chache, mana takukula sawa na mdomo wake, akili zao zinabadilika wanawake, toa laki mwezako anatoa buku ila shangwe.
Moyo unavunjika nyanga 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 nyanga, moyo utavunjika nyanga 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 nyanga.